DutchInSafi.com. You can do more than that. Amesema hata kuacha. Upitapo katika moto hautaungua. Upitapo katikati ya maji mengi hautazama. See, oh God. Hata kuacha. Yesu ndiye nguvu yangu. Yesu ndiye ngome yangu. Sitaogopa. Yesu ndiye